ihitiremo umunyarwanda.
Ihitiremo umunyarwanda ni ikiganiro cya Search for Common Ground
ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi.
Kurikira ikiganiro ihitiremo umunyarwanda, umenye byinshi ku matora y'inzego z'ibanze hamwe n'amatora y'inzego zihariye.
Ndakwifuriza ibihe byiza nshuti uteze amatwi radio muri uyu mwanya w'ikiganiro ihitiremo umunyarwanda. Ikiganiro giheruka twarebaga uburyo bwo gutora ku rwego rw'umudugudu, ku rwego rw'akagari ndetse no ku rwego rw'umurenge. Hari ibintu byahindutseho gato bitandukanye n'ibyo twari twavuze, nk'uko Professeur Karangwa Chrysologue yabitangaje mu nama yari yagiranye na ba executive bo mu ntara y'Amajyepfo, akaba ari umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'amatora nyine. Hari nk'aho umunyamabanga nshingwabikorwa ku rwego rw'akagari yatubwiraga ko mu kagari kabo bafashe ingamba yuko mu matora ngo bazabanza gutoresha komite z'abagore, ari amatora azaba ku itariki ya 4 Gashyantare kuwa gatanu, ngo ndetse n'abajyanama ngo bazajya guhagararira urubyiruko, kubera yuko ngo basangaga ngo iyo izi nzego iyo batoresheje abajya muri komite zisanzwe z'umudugudu n'ibindi ngo abaturage bahita bitahira bakavuga bati rero tuzabanza abangaba. Ibi siko bikigenze rero, kuko aya matora atazakorwa kuwa 4 Gashyantare ayabagize rero inzego z'abagore hamwe n'urubyiruko, ahubwo ngo azakorwa ku itariki ya 16 n'iya 14 Gashyantare. Irihinduka rikaba ryaratewe n'uko ngo amategeko agenga aya matora y'izi nzego zihariye akirimo gutunganywa neza akaba atarasohoka. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero turagerageza kugusobanurira uburyo noneho bwo gutora, ariko noneho ku rwego rw'akarere, ku nzego z'abagore, iz'urubyiruko ndetse n'iz'abamugaye. Ni ikiganiro cya Search for Common Ground ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi. Ngiye kukugezaho ndi Emma Claudine, Eugene Hagayimana akaba amfasha kugitegura nk'uko umaze kubimenyera. Ikiganiro ku buryo burambuye ni mu kanya gatoya. Ufite igitekerezo kuri iki kiganiro, ikibazo ku matora, icyo wifuza ko twazakuganiraho mu biganiro ihitiremo umunyarwanda bitaha, ohereza ubutumwa bugufi ukoresheje telefone yawe wandika SMS. Ni ukandika ijambo Sarusi ugasiga akanya, ukandika ubutumwa bwawe, hanyuma ukabwohereza kuri 123 niba ukoresha telefone ya MTN, cyangwa se kuri 7333 niba ukoresha Tigo cyangwa se Rwanda Tel. Ni ikiganiro ihitiremo umunyarwanda, ikiganiro cya Search for Common Ground ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi. Reka ikiganiro cyacu tugitangirane na Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, Professeur Karangwa Chrysologue, aho kuri mikoro ya Ferdinand Uwimana adusobanurira uko amatora ku nzego zihariye abagore, urubyiruko hamwe n'abamugaye uko ayo matora azakorwa, cyane cyane ko harimo ibiri guhinduka tugeranyije n'uko amatora kuri izi nzego yari yagenze mu gihe giheruka.
Inzego z'abagore mu itegeko rishya, komite nyobozi yabo igomba gutangira gutorerwa ku rwego rw'umudugudu. Ntabwo icyo kintu cyari kiri, icyo kiri mu itegeko rishyashya. Hanyuma hakazaba komite nyobozi ku rwego rw'akagari, hakazaba komite nyobozi ku rwego rw'umurenge, hakazaba komite nyobozi ku rwego rw'akarere, bikazageza no kuri komite nyobozi ku rwego rw'igihugu. Ku bafite ubumuga nabwo hari itegeko risanzwe ryavugaga impuzamashyirahamwe, ibyo rero byavuyeho. Ikigamijwe iryo tegeko ni ukuha abafite ubumuga nabo kuba bagira inama y'igihugu y'abafite ubumuga, nayo izagira komite nyobozi zizahera ku tugari, ku mirenge, ku turere no ku rwego rw'igihugu.
Noneho n'urubyiruko niko bizagenda?
Urubyiruko byo niko byari bisanzwe bimeze, ntacyazahinda.
Noneho hari igihe bizageraho no kubatora bakoreshe amakarita y'itora?
Oya, ntabwo tuzakoresha amakarita y'itora muri izo nzego zihariye. Ku rwego rw'imidugudu, inteko itora ni abanyarwanda bose, ni abagore bose. Ku rwego rw'akagari ubwo bizagenda biba amatora aziguye. Ntabwo ayo matora rero azabaza no gukomeza ku rwego rw'igihugu, ntabwo tuzabaza ko dukoresha amakarita y'itora cyangwa se lisite y'itora. Lisite y'itora izakoreshwa gusa mu matora azaba ku itariki ya 21 ku rwego rw'imirenge.
Icyo gihe nimukoresha lisite y'itora bizasaba yuko no mu bana baba bafite n'amakarita y'itora
ya kuri 21 y'ukwezi kwa kabiri. Amatora azaba za lisite y'itora, tuzanakoresha ikarita y'itora ni nayo bariko batanga.
Noneho hari urupapuro abakandida bazajya bagaragaraho, urwo rupapuro mwaba mwarangije kurukora nka komisiyo y'igihugu y'amatora?
Turarutegura igihe nikigera, igiteganyijwe muri gahunda y'ibikorwa tuzasohoka.
No wenda kwa rutari kwa soka ntago wenda byaba birimo kutinza wenda.
Bitinza si kintu ntacyo bitinza kubera yuko urupapuro rw'itora rukenewe ku munsi w'itora nyirizina kuri 2024 y'ukwezi kwa kabiri.
Ngira ngo rero urabyumvise itegeko riraza gusohoka vubaha. Reka noneho tugaruke kuri rya tegeko rigenga amatora ryo kwa 19 z'ukwa gatandatu 2010 hanyuma ngo somere ibijyana n'itorwa ry'abajyanama bakarere uko rizagenda. Terance Muhirwa aramfasha kubigusomera. Ingingo itangira rero ni ingingo ivuga iby'itorwa ry'umujyanama rusange ku rwego rw'umurenge. Terance bimeze bite?
Kuri buri murenge hatorwa ku buryo butaziguye kandi mwibanga, hanyuma umujyanama rusange umwe n'umukandida w'umujyanama w'umugore.
Noneho rero ibyo byarangira tukareba ibijyanye n'itorwa ry'abajyanama b'abagore dukurikije uko iki cyiciro cya kabiri cy'itorwa ry'abajyanama b'akarere kibivuga. Abajyanama b'abagore baturuka hehe?
Nk'uko itegeko ribivuga, abajyanama b'abagore bangana nibura na 30% by'abagomba kugira inama njyanama y'akarere, bakaba batorwa ku buryo buziguye kandi mwibanga, bagatorwa n'abagize biro y'inama njyanama z'imirenge igize akarere, abagize komite nyobozi y'inama y'igihugu y'abagore ku rwego rw'akarere n'imirenge, hanyuma kandi nabahuza bikorwa b'inama y'igihugu y'abagore ku rwego rw'utugari.
Ngira ngo rero urabyumva ko ahangaha abajyanama b'abagore ntabwo ari abanyarwanda twese tuzabatora muri rusange cyangwa se abagore bose muri rusange. Gutanga kandidatire se byarakozwe kera?
Gutanga kandidatire byo bikorwa ku munsi w'itora imbere y'abagize inteko itora, hanyuma mubare abatorwa muri buri karere n'uburyo inteko itora iterana byo bikaba bigenwa n'amabwiriza ya komisiyo y'igihugu y'amatora.
Itorwa ry'abakandida b'abagore rero bajya mu nama njyanama y'umujyi wa Kigali ryo ryaba ryifashe gute?
Abajyanama b'abagore batoreye kujya mu nama njyanama y'akarere ko mu mujyi wa Kigali, nibo bitoramo umubare wa ngombwa w'abajyanama buri karere kagomba kohereza mu bagize inama njyanama y'umujyi wa Kigali. Hanyuma abasigaye ku bajyanama boherejwe mu nama njyanama y'umujyi wa Kigali bakongerwamo umubare wa ngombwa w'abajyanama bajya mu nama njyanama y'akarere bireba. No kuvuga batowe mu bakandida basigaye. Itegeko rivuga ko nyine umubare ngombwa utabonetse kubera ko abatorwamo wenda ari bake, hakorwa irindi tora hakurikijwe amabwiriza ya komisiyo y'igihugu y'amatora.
Hari noneho n'itorwa ry'abajyanama b'umujyi wa Kigali atari abagore gusa. Itorwa ry'abajyanama rusange b'akarere boherezwa mu nama njyanama y'umujyi wa Kigali byifashe gute?
Uko itegeko ribivuga ngo bitabangamiye ibiteganywa n'ingingo ya 157 iri tegeko.
Iryo tegeko ry'ijana na 150 ingingo ya 157 akaba ari tumaze gusoma igaragaza abakandida b'abagore noneho.
Abajyanama rero rusange batoreye kujya mu nama njyanama y'akarere ko mu mujyi wa Kigali, itegeko rivuga ko aribo bitoramo umubare wa ngombwa w'abajyanama buri karere kagomba kohereza mu nama njyanama y'umujyi wa Kigali. Abajyanama batoreye kujya mu nama njyanama y'umujyi wa Kigali bakabasimburwa mu nama njyanama y'akarere kabo n'ababakuriye mu majwi babonye nibura 1/2 cy'amajwi yabo basimbura mu itora ryabere ku murenge. Ariko iyo nta musimburu hari, itegeko rivuga yuko itora ryo kuzuza inama njyanama rikorwa mu gihe kitarenze iminsi 90 gusa.
Hanyuma noneho gutora abagize komite nyobozi y'akarere n'iyo mujyi wa Kigali, abagize inteko itora komite nyobozi y'akarere ni bande?
Abagize inteko itora komite nyobozi y'akarere, hari abagize inama njyanama y'akarere, hakaba n'abagize inama njyanama z'imirenge yose igize akarere.
Hanyuma abagize inteko itora komite nyobozi y'umujyi wa Kigali.
Inteko itora komite nyobozi y'umujyi wa Kigali iyo igizwe n'abagize inama njyanama y'umujyi wa Kigali, ikagirwa kandi n'abagize inama njyanama z'uturere tugize umujyi wa Kigali, hanyuma abagize biro z'inama njyanama z'imirenge yose iri mu mujyi wa Kigali.
Umubare wa ngombwa rero utora komite nyobozi y'akarere n'umujyi wa Kigali ni uwuhe?
Inteko itora komite nyobozi y'akarere n'umujyi wa Kigali yemerewe gutora iyo hari nibura 2/3 by'abajyanama bako karere cyangwa se b'umujyi wa Kigali, hanyuma na 2/3 by'abandi bose bagize inteko itora kuri urwo rwego.
Hari uburyo bwo gutora abagize komite nyobozi y'akarere n'iyo umujyi wa Kigali bwatanzwe n'iri tegeko?
Iri tegeko rivuga ko itora ry'abagize komite nyobozi y'akarere n'iyo umujyi wa Kigali rikorwa mu buryo buziguye kandi mwibanga, hanyuma mu bagize komite nyobozi hagomba kubamo nibura 30% by'abagore.
None se tugarutse ku itora ry'abagize biro y'inama njyanama, kandidatire ku mwanya w'umujyanama w'akarere n'uw'umujyi wa Kigali yabitangwa ryari?
Bitabangamiye ibivugwa mu ngingo ya 155 y'iri tegeko, buri mujyanama afite uburenganzira bwo gutanga kandidatire ku mwanya w'abagize biro y'inama njyanama y'akarere cyangwa se y'umujyi wa Kigali.
Iyi ngingo ya 155 rekaba bivuga ko gutanga kandidatire ku myanya ya komite nyobozi y'akarere n'iy'umujyi wa Kigali bikorwa ku munsi w'itora imbere y'abagize inteko itora. Urakoze cyane Terance. ufite igitekerezo kuri iki kiganiro, ikibazo ku matora, icyo wifuza ko twazakuganiraho mu biganiro ihitiremo umunyarwanda bitaha, ohereza ubutumwa bugufi ukoresheje telefone yawe wandika SMS. Nukandika ijambo Sarusi ugasiga kanya ukandika ubutumwa bwawe hanyuma ukabwohereza kuri 1-3 niba ukoresha telefone ya MTN cyangwa se kuri 7-3-3 niba ukoresha Tigo cyangwa se RwandaTel. Ni ikiganiro ihitiremo umunyarwanda, ikiganiro cya Search for Common Ground ku nkunga y'umuryango w'umwe bw'ibihugu by'i Burayi. Iyo tuvuze rero aya matora ku rwego rw'akarere, ni nabwo duhita twumvamo abasanzwe ari abayobozi kandi bakaba barongeye kwiyamamaza. Muri iyi minsi byaba bihagaze bite? Ese bakomeza imirimo yabo bigenda bite? Profesori Karangwa Krizologi.
Muri article y'itegeko igenga amatora, itegeko mbumbe twakoze, twakusanyije amategeko yose yakoreshwaga mu matora atandukanye, dukora ubugenzuzi bw'amategeko. Muri urwo rwego rw'amategeko rero, mu ngingo ya rwo ijana 37 ivuga imirimo itabangikanywa ni abajyanama ku rwego rw'akarere cyangwa rw'umujyi wa Kigali. Iyi ngingo iravuga ngo imirimo ikurikira ntishobora kubangikanywa n'umurimo w'ubujyanama ku rwego rw'akarere cyangwa rw'umujyi wa Kigali. Hari kuba mu bagize guverinoma, hari kuba mu bagize inteko ishinga amategeko, hari kuba umucamanza cyangwa se umushinjacyaha, hari kuba guverineri w'intara, hari kuba umupolisi kiri mu kazi, hari kuba umusirikare kiri mu kazi, hari kuba ukora imirimo ya leta hanze y'igihugu, aba ari abambasadazi cyangwa se abandi bari mu butumwa ariko ari imirimo y'igihugu bakorera hanze, hari ukuba umwe mu batoresha izo nzego, nubwo ni ukuvuga komisiyo y'igihugu yose y'amatora abayigize abayirimo. Mu ngingo ya 9 baravuga ngo kuba umukozi mu butegetsi bwite bw'akarere umuntu akoreramo ku cyicaro cy'ako karere cyangwa ku cyicaro cy'umujyi wa Kigali kandi ariho uwo muntu abereye umujyanama muri ako karere. Ingingo ya 10 hari ukuba umukozi w'umurenge uri mu karere watorewemo kandi uhembwa n'ako karere. Ingingo ya 11 hari ukuba umugenzuzi mukuru w'imari ya leta cyangwa umwungirije. Ingingo ya 12 hari ukuba umuvunyi mukuru cyangwa umwungirije. Abo bose rero ntabwo bashobora kujya muri njyanama z'uturere, ariko iyo bagiyemo ntabwo bashobora gukomatanya iyi mirimo. None bakavuga mu cyitonderwa ngo icyo akora iyo ukora umwe muri iyo mirimo abisabye abayobozi bamukuriye bikemerwa mu nyandiko, ahagarika by'agateganyo imirimo ye mbere yo gutanga kandidatire ye. Yemererwa kwiyamamaza, akiyamamaza yatorwa akabona kwegura kuri umwe muri iyo mirimo itabangikanywa n'uwo yatorewe. Iyo atatowe asubira mu mirimo ye nta nzitizi igihe biteganyijwe.
Hanyuma kandi iyo tuvuze amatora kuri uru rwego, ni nabwo duhita twumva kwiyamamaza kw'abakandida tuzatora ku itariki ya 21 Gashyantare, babandi tuzatora hakoreshejwe urupapuro rw'itora, lisiti y'itora ndetse n'ikarita y'itora. Kwiyamamaza kandi urabizi ko byatangiye. Ese amategeko abigenga yaba ari ayahe? Profesori Karangwa Krizologi.
Igikorwa cyo kwiyamamaza kiratangira uyu munsi ku itariki ya 31 kikazarangira hasigaye amasaha 24 ngo amatora abe. Ubwo ni ukuvuga itariki ya 20 saa 12 za mu gitondo. Mu ngingo ya 148 iravuga ngo inama n'amateraniro mu gihe cyo kwiyamamaza, ushaka kwiyamamaza abimenyesha ubuyobozi bw'umurenge mu nyandiko hasigaye nibura amasaha 24 kugira ngo bikorwe. Umuhuzabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora ku rwego rw'akarere akabimenyeshwa. Impamvu ni uko gukurikirana ibikorwa bijyanye no kwiyamamaza ni imwe mu nshingano za komisiyo y'igihugu y'amatora. Hanyuma mu ngingo ya 149 ikoreshwa ry'amafoto n'inyandiko mu gihe cyo kwiyamamaza mu matora y'inzego z'ibanze, kwiyamamaza hakoreshejwe amafoto n'inyandiko byemewe gusa mu matora y'abagize inama njyanama ya karere cyangwa iyo umujyi wa Kigali. Cyo bishatse kuvuga ni kuvuga yuko andi matora yandi kuko komiseri Juvenal yabivuze mu kanya atarayo ku itariki ya 21 ukwezi kwa kabiri ntahandi byemewe kuko andi matora yandi abakandida bazatanga kandidatire zabo mu gihe amatora agiye kuba ako kanya rero ntabwo bizaba ngombwa kugira ibibamaza bashyira hirya no hino. Muri ayo matora yo ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa kabiri niyo yonyine yemerewe gukoreshwamo biriya bijyanye n'amafoto n'inyandiko. Mu ngingo y'ijana 5 yavuga ngo gukoresha amafoto inyandiko n'itangazamakuru mu gihe cyo kwiyamamaza. Abakandida bashobora gukoresha amafoto yabo, ayo mafoto amanikwa ahantu hagenwe n'ubuyobozi bw'umurenge. Abandi bamwe muri aya manama dukora hirya no hino dutumira abayobozi b'inzego z'umurenge kuko muri aya matora bafitemo uruhare rukomeye cyane. Bashobora kandi gukoresha inyandiko n'abakandida zimanikwa ahabigenewe cyangwa zinyuzwa mu binyamakuru byanditse. Ahabigenewe nanone hagenwa n'ubuyobozi bw'umurenge. Mu ngingo y'ijana 51 bavuga ngo ahabujijwe kumanikwa amafoto n'inyandiko. Birabujijwe kumanika amafoto inyandiko no gukorera inama ahatabigenewe ahandi havugwa muri za ngingo zibanza. Mu ngingo y'ijana 52 ibimenyetso bibujijwe gukoreshwa n'umukandida. Birabujijwe gukoresha ibiranga igihugu n'ibiranga imitwe ya politiki ku mafoto n'inyandiko zamamaza abakandida. Aya matora ntashingiye ku mitwe ya politiki, buri muntu yamamaza ku giti cye. Ingingo ya 53 ibyemezo bifatirwa abakandida bitabangamiye ibiteganywa n'andi mategeko. Abiyamamaza mu buryo bunyuranije n'ibiteganywa n'ingingo y'ijana 49 n'iya 55 z'iri tegeko barihanangirizwa, batakwisubiraho, bagakurwa kuri lisite y'abakandida. Ibyo bikorwa na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora.
Ufite igitekerezo kuri iki kiganiro, ikibazo ku matora, icyo wifuza ko twazakuganiraho mu biganiro Ihitiremo Umunyarwanda bitaha, ohereza ubutumwa bugufi ukoresheje telefone yawe wandika SMS. Ni ukwandika ijambo Sarusi ugasiga kanya ukandika ubutumwa bwawe hanyuma ukabwohereza kuri 1-3 niba ukoresha telefone ya MTN cyangwa se kuri 7-3-3 niba ukoresha Tigo cyangwa se Rwandatel. Ni ikiganiro Ihitiremo Umunyarwanda, ikiganiro cya Search for Common Ground ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi.
Bimbo, bose bagomba guhabwa iminota ingana? Segundo, nta mukandida wemerewe kuba yagira any comment ku byo mugenzi we yavuze. We afite uburenganzira bwo kuza kuvuga ibye gusa, nta gukomentinga ku wamubanjirije yavuze. Kabone niyo baba bahuje gahunda arayivuga ukayivuga numva, ariko without any comment ya mugenzi we wamubanjirije. Bagomba kubibwirwa ryari mbere y'uko banatangira kwiyamamaza imbere y'abaturage. Ya kabiri, kugira ngo hataza kugaragara kuba bavuga baturiya bamubereye yabajije yagize ate kuza twataza amabwiriza yo kuvuga ngo baziyamamariza imbere y'abaturage uko bakurikiranye batanga kandidatire. Birashoboka yuko abantu bashobora kuba barataze kandidatire ku isaha imwe n'umunsi umwe. Amabwiriza ni ukuvuga ngo icyo gihe bazarebe amazina yabo y'amanyarwanda kwanagenda kure. Turavuga ngo birashoboka ko n'amazina y'amanyarwanda ashobora kubaho bazarebe ay'abazungu bazanye. Birashoboka ko yuko nayo bishobora kuba bimeze kimwe, baratanze kandidatire kimwe, amazina yose ari amwe. Urumva, bazarebe uko bakurikirana mu myaka, kandi izo procedures zikabanza kubwirwa abaturage mbere y'uko batangira kwiyamamaza. Aho ugomba kureza isaha, kandi bakababwira bati ufite ni minota 5 agatwemeje igahe 3 niyo twemeje. Hanyuma bo hari abatayigezaho, ni gituma twafashe 3. Igituma twabaje tatu nuko hari abatayigezaho, hari abavuga umunota umwe bagakama. Ariko ntekereza yuko mu minota 3 umuntu uri shapu aba yavuze n'ibyo agomba kuvuga aho ngaho. cyane cyane kubabwira ko bagomba kwirinda kuvuga kubyo abandi bavuze.
Chotira wari kurikiye ikiganiro hitiramo umunyarwanda naho iki umunsi kirangiriye. Nkwibutse ko kwiyamamaza byatangiye bityo nibushaka kumenya ibigwi by'umukandida uhamye wifuza kuzatora ubwo ngubwo rero birakwiriye kutangira kujyaho biyamamaza kugira ngo byumve. Mu biganiro bitatu tuzagaruka ku kamaro ka buri cyiciro tuzatora ariko kandi tuzanareba amashyaka. Ese hari icyo yabakora mu gihe cy'aya matora y'inzego z'ibanze? Genari Emma Claudine Chimire Jean Hagabimana ufasha gutegura iki kiganiro naho ubutaha.
Ihitiremo umunyarwanda.
Ihitiremo umunyarwanda ni ikiganiro cya Search for Common Ground
ku nkunga y'umuryango w'umwe bw'ihugu by'Iburayi.
Kurikira ikiganiro Ihitiremo umunyarwanda umenye byinshi ku matora y'inzego z'ibanze hamwe n'amatora y'inzego zihariye.